Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Greetings once again in the wonderful name of our Lord and Savior, King Jesus. We thank the presence of the Holy Spirit in our midst as we greet all listeners at Radio Pulpit ngegama lika Jesu. Namhlanje, I would like us to see a title message here too. It is Little Things Matter. Little Things Matter. Many times, singabantu abafuna ukuthi kube into enkulu ebonakalayo, then we start to think ukuthi that matters. But before God, little things matters. Uyazi ngithanda ukuqala lana. Abanye bethu, abanye ke abakhula manje, mhlambe ngeke bamazi. The great evangelist ekwakubizwa ngoba uBilly Graham, owashona 10 years ago. This Billy Graham, when he was a young man, bekhona an evangelist eyaye endaweni lapha bekhona eyokwenza i-crusade. And when leyo crusade leyo, this man expected ukuthi kuzogcwala kuleyo mvuselelo, and azange kuze abantu abaningi. And it made him so disappointed ukuthi ngathi akwenzekanga lutho. Not knowing ukuthi lo mfana owayekhona omncane ngaleso sikhathi okwaye uBilly Graham, ekhuleni kwakhe, he'll be a great evangelist. Sometimes he says, sidebesele izinto ezincane ngani ngoba sifuna ukubona into enkulu. Uyabona nabantwana esikhuluma nabo, sometimes we udebesele ukukhuluma izwi eliphilayo emntaneni, not knowing ukuthi khona imbewo oyitshalayo. That very boy omncane ongakho okhulume kuyo, umntana oyokhula abe into ethile. Sibona neministry yeyikolo, some of the people bayayidebesela, abazi ukuthi iministry egreat ngoba esikhathini esiningi ubhala kwibhodi eliseklini. Ngoba uma uya kumuntu omdala, ibhodi lakhe elenhliziyo selangcoliswa izinto eziningi, nengqondo yakhe seyangcoliswa izinto eziningi. Sometimes we overlook so much izinto ezincane, nokuthi mhlambe emabandleni uthole ukuthi uya resende school teacher, abanye bayo bayibone ngathi into encane, kanti into enkulu phango uNkulunkulu. Manje yiko lokhu ngithi message yethu yanamhlanje, little things matter. UJesu Kristo never despised umfana wayephethe 5 loaves and ephethe only 2 fishes. But uJesu Kristo was able ukumrecognize in the midst of the multitude as a young boy, as young as he was, ephethe only 5 fish and 2 loaves. Manje ekuseni kwanamhlanje, Matthew chapter 4 verse 25 tells us that there were crowd from Galilee, there were crowd from Judea, there were crowd from Jerusalem, and there was a crowd from Decapolis. And the crowd from Decapolis were the Greeks who were highly educated and had wisdom. And in that crowd, there were crowd from Judea and Jerusalem. And that type of a crowd was where the legalistic and religious crowd. And again, there was crowd lapho yase Galilee, kuleyo multitude yabantu. And those crowds zase Galilee, it was economical, cultural crowd. Manje, this little boy not only had 5 loaves and 2 fishes, waba so fortunate ukuthi ngalelo langa naye he experienced something eya prophet who Isaiah chapter 9. Ngoba Isaiah chapter 9 verse 1 uthi, but in the future God will honor Galilee of the Gentiles. People walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of shadow of dark death, a light has dawned. So in that crowd, there were Gentiles. In that crowd, there were Jews. In that crowd, there were Greeks. Think about those 5 fish and 2 loaves. Ukuthi they supplied the nations. Ngani ngoba there were Gentiles, there were Jews, and what? Sithole ukuthi bekunama Greek. Manje ekuseni kwanamhlanje, sibona uJesu Kristu ukuthi uma sibheka amavesi amaningi, nalaba beletha abantwana kuye, lithi izwi kaNkulunkulu labafundi bakhe bayathathela lula lento babasusa. Kodwa uJesu wathi yekelani abantwana beze kimi, wabathatha wababeka esifubeni sakhe. Manje ngithanda ukuthi lana ngibonise ukuthi a little things matter. Sometimes sifuna izinto ezinkulu, kanti lezi ezincane, they matter before God. manje uJesu Kristo siyathola ukuthi ezwini lakhe uyasitshela futhi ukuthi faith, if you've got a size of a faith, it doesn't matter. If you've got a little faith, as a mustard seed, that faith can grow and do exploits. Manje, one small sibona futhi, one small stone esabulala uGoliyathi. And ebulawa umfana omncane ngelitshe elincane kuGoliyathi. Zikhona izinto ezinkulu empilweni zethu ezingasuka ngesimo nje nangomthandazo emncane nje. Kukhona izimo ezingadingi ukuthi kudingeke into enkulu, kodwa kudingeke into encane engasolva a big problem. Manje ekuseni kwanamhlanje ke ngithanda ukuthi ekuseni kwanamhlanje uma sibheka kuncwadi ye-Revelation chapter 3 verse 8 uthi uJesu Kristu uma ke khuluma naleli bandla uthi, I know you have a little strength because you are not many, yet some you kept my word to do what you are supposed to do. Sometimes you know, don't need to be in a crowd ngoba namhlanje abantu ukuze babone ngathi umoya ingcwele ukhona bafuna ukuzibona bekuyibandla ene crowd, bafuna ukuzibona bene crowd. Kodwa lapho uJesu Kristu wakhuluma naleli bandla babengabaninganga kuleli bandla uthi kubo, I know you have a little strength because you are not many, yet some of you kept my way to do what you are supposed to do. What is important ku Jesu Kristu, it's not about a crowd, but it's about ukulalela into ukwenza into ekufanele ukuthi siyenze. Uyazi kukhona amanye amabandla amaningi, but they are not there to do nothing, just to go on Sunday bagoqa izandla balalele baphume bahambe bangayenzanga lutho. Kube khona mhlambe ibandla elincane elithi selizwile lihambe lokwenza. Ngani uJesu Kristu usinikeze a mandate to go and make the disciple of all the nations. Manje again uJesu Kristu uyakhuluma nebandla laseSadisi lapha kuRevelation 3 ku 2 uthi strengthen what is left. Kukhona izinto uyabona uthola ukuthi manje so ube sebunzimeni wavelela izinto aphela amandla, kodwa kukhona lamandla amancane onawo athi uJesu Kristu kuleli bandla, strengthen what is left. Manje kufana nani bangcwele, kufana noNkulunkulu uma ya kuGideon wathi kuGideon, go with the strength that you have. UNkulunkulu akadingi ukuthi ube umuntu let's say kube into enkulu onayo, kodwa la umandla amancane into encane ongayenza kuNkulunkulu into enkulu. Manje my advice is namhlanje ekuseni kwanamhlanje ukuthi manje the little things, they matter before God. In the Old and in the New Testament, siyathola ukuthi all scriptures are God breathed. Uyazi there are people namhlanje abathi hayi thina i-Old Testament asiyifundi. Manje esikhathini esiningi ngithanda ukuthi ekuseni kwanamhlanje, you cannot be able to understand izwi likaNkulunkulu ngoba liqalele ekuqaleni, ekuqaleni la uNkulunkulu waqala khona, nabantu abasebenzisa nendlela abasebenzisa ngayo, nokuthi manje sikwazi ngoba sakhelwe phezu kwe-foundation yabaprofeti nani nabapostoli. Sine-foundation esiyakhiwe already. Manje ekuseni kwanamhlanje sibona iitori lapha in the New and the Old Testament ezibekiwe. There's stories about the widows. Uma sibheka in First King, there's a widow of Zelophehad. Second Kings, there's a widow oil. Then kumark, there's a widow offering. Let's kulume ngayo ukuthi uJesu wabona nalo incane into eyayiphethe yulo mfazi lo, the widow eyonikela ngayo. But that small offering wayenayo uJesu wakwazi ukuyikhomenda more than abantu babephethe ama-offering amakhulu. Manje kufana nasemabandleni, sometimes the things okufanele ukuthi uzenze ubone wena ukuthi hayi ngathi lento engiyenzayo incane, kukhona abantu abenza into ey'nkulu. UNkulunkulu akabheki into ey'ncane, akabheki into ey'nkulu zodwa, ney'ncane uyayibheka and ney'ncane uNkulunkulu uyazi-appreciate-a. Manje ekuseni kwanamhlanje uma sibheka bangcwele lapha ku First King chapter 17, the story about the widow of Zarephath. little lilies. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, go at once to Zarephath of Sidon and stay there. I have commanded a widow in that place to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called and bring me, please, a piece of bread. Manje sisaqhubeka sifunda lamavesi. Ngithanda ukuthi kube khona into esibhekayo. Ukuthi uNkulunkulu isikhathi sembalela. And uthumela uElijah kumfelokazi ongena lutho. Elithi izwi kaNkulunkulu, she had only a little jar of yani ye oil. And manje makafika kuyo lithi izwi kaNkulunkulu uma uElijah ethi kuye ngiyacela uthi uyaphendula lo mfazi uthi kuye I don't have a bread, only a handful of flour. So uNkulunkulu umthumela kumuntu who had a handful of flour and umfelokazi. And at the same time bakhona abantu ababe rich ngaleso sikhathi uNkulunkulu ebengabathumela khona. But manje uNkulunkulu umthumela kwizinto ukuni kumfelokazi ongena lutho elithi kaNkulunkulu. Manje uma sifunda kuverse 13 lithi Elijah said to her, don't be afraid, go home and do as you have said, but first make me a small cake of bread for me from what you have and bring it to me. Khona lapho ba une flour, a handful of flour. And uElijah khona lapho naye uyacela kuye. Ucela ukuthi makawumenzela isinkwa. Ngayo yona leyo flour encane. Aqale enzele yena, then abuye enzele abuye ayezenzele yena. Manje uma siyibheka lento ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi simbeke ngaphambili kuyo yonke into. Yiko lokulizwa kaNkulunkulu lithi seek first the kingdom of God and all its righteousness and all these other things will be added unto us. There are things ukuthola ukuthi uphethe imali encane ekufanele ukuthi mhlawumbe unikele ngayo. Ubona ukuthi uma nginganikela ngale mali encane ngeke ngibe nalutho, but uthola ukuthi ngaphakathi kwakho ukuthi nikela ngani ngoba uNkulunkulu ufuna into afuna ukuyenza ngayo yona le mali yakho encane. Nayo leyo nto encane ufuna ukuyenza uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngayo. Manje siyayisifuna ukuthi sibe nento enkulu nokuthi eyibonakalayo ukuze senze, kanti lezi ezincane uma sizenza ngenhliziyo ekhululekile yilezi uNkulunkulu azibusisayo. Some people, they give in large sum and their motive of giving is wrong. Sometimes they give large sum ukuthi manje benzeni, benzele ukuthi bazolawula umfundisi ngayo yonke into. That is why sometimes uthola ukuthi kuba kuhle ukuthi umfundisi angaphathi nemali ngani ngoba the enemy can use lo muntu loyo ukuthi manje kube huye khona abanye abantu abathi mabenikela kakhulu enkonzweni bafuna ukulawula yonke into ukuthi kwenziwa njani. Manje ekuseni kwanamhlanje ngithanda ukuthi lokho okuncane okwenzayo uNkulunkulu uyakubheka. Manje kungangabi indaba yemali ukunikela ngesikhathi sakho esincane uyonikela ngaso kwenzeni something. Naso kuNkulunkulu leso sikhathi onikele ngaso sibalulekile ngoba i-time is money. Eyayibona into enjalo. Manje uthola ukuthi kukhona izinto ezincane thina esesiyidelele kanti uNkulunkulu kuye zibalulekile. Manje siyathola ngale story salomfazi ukuthi uNkulunkulu bezama ukusibonisa ukuthi uNkulunkulu obhekile nalezi zincane izinto. Thina sicabangela ukuthi kufanele kube into enkulu azokwazi ukubonakala bese uNkulunkulu aye appreciate. Manje why little things matter before God? Little things they matter ngani ngoba it shows us ukuthi sine dependa kuThixo. Ngoba uma unento encane it tells us ukuthi ngidiphende kuNkulunkulu ngoba into enkulu sometimes yile kwenza ukuthi ungadiphendi kuNkulunkulu. There are people abanezinto einkulu or abantu babemazi uNkulunkulu bengenazinto makaqala ababhlesa ngezinto bahlukane noThixo abasenandaba naye ngani ngoba manje sebebhekelezi izinto einkulu abanazo. Manje sometimes ukuba nento encane it shows our dependence to God. Uba nento encane again, it shows ukuthi si rely kuNkulunkulu totally, as rely ezintweni esinazo. Where these little things also exalt God. God uses small things to accomplish great things. Manje, those little things also, they test our obedience. Ukuthi uNkulunkulu makathi yenza leyonto encane, are you going to do it? Nigela ngalento encane, are you going to do it? Ngishilo ngathi umnikelo, it's not only imali. Mara umnikelo kungaba isikhathi sakho. Umnikelo kungaba nje ubuthongo bakho. Whatever unikela ngayo kuNkulunkulu, lento encane unikela ngayo, before God it's important. Mark chapter 16, verse 10. Siyafunda ukuthi whoever is disobedient in little things will be disobedient in big things. Again, Proverbs 16, siyafunda izwi lithi, verse 8 wakhona. Better little with righteous than much gain with injustice. Better little with righteous than much gain with injustice. There are people abaphila kahle ebengena lutho. And there are people abanazo zonke izinto bengaphili kahle. Manje leli lizwi lithi better little with righteous than much gain with injustice. Wena ophila kahle unoma ungena lutho ubalulekile phambi kuNkulunkulu than lo muntu onakho konke enongaphili kahle. Manje siyabona ukuthi ekuseni kwanamhlanje izinto ezincane zibalulekile kuNkulunkulu. Manje not only things matter unto God, even the people who despises and overlook are overlooked. UNkulunkulu kubo ubalulekile. Manje sibheke indaba in the Old Testament ukuthi there were major and the minor prophets. But uma sibheke uNkulunkulu, those major and the minor prophets God wayezisebenzisa ngokufana. Ngoba uma sibheke indaba kaMika, the prophet, siyathola ukuthi ebe operator ngalesa sikhathi no Isaiah operator. But naku into ebanakelekile ukuthi konke kubalulekile. Ngoba uNkulunkulu make veza the birth and the death of Jesus Christ kuElijah, kuIsaiah. Nakuye uMika wayiveza. Wayiveza ngokuthi a prophet athi uMika kuwethi Bethlehem umncane kangaka. Awu kuwe Bethlehem umncane kangaka. Akathi kuwe Bethlehem umkhulu kangaka. Uthi kuwe Bethlehem umncane kangaka kuyozala inkosi. Manje uNkulunkulu usebenzisile nendawo encane ukuthi manje abonise ubukhulu bakhe. Njengoba siyifunda nalapha kwincwadi kaJohane ukuthi nawe neNazaretha emncane kangaka uNkulunkulu uyamkhumbula. Manje siyabona la izwi likaNkulunkulu noAmos umprofeti. UAmos umprofeti was an unknown prophet. He was not a popular prophet njengabanye. Manje uma uAmaziya inkosi ngoba eprofeta and ebashaya kusho ukuthi ebaconvicta ngeprofesi yakhe uyaxoshwa kulendawo. Now, in response here, I came closer. I was neither a prophet nor the prophet's son, but I was a shepherd and also took care of Sycamore fig tree. But the Lord took me from tending the flock and told me to go to prophesy to his people. Wathathwa nje kumuntu oyisikana nehlahla elusanyana izimvu, but uNkulunkulu wambona inhliziyo yakhe wenza njengakuDavide wathi hamba uyo profeta kubantu bami. Manje ekuseni kwanamhlanje uNkulunkulu nezinto ezidelelekile uyathatha uNkulunkulu azisebenzise nabantu abadelelekile uNkulunkulu uyabasebenzisa. Vele izwi lakhe liyasitshela izwi lakhe lapha ku 1 Corinthians 1:27 lithi God chose the foolish of this world to shame the wise, and God chose the weak things of this world to shame the strong. Manje ekuseni kwanamhlanje siyathola ukuthi nendaba kaPeter noJohn uma sibheka incwadi yeZenzo chapter 4 verse 30 Little the people were fascinated when they realized that those people were just laymen and they were without education. Abantu bamangala ukuthi laba bantu benza imihlolo engigaga abafundanga nokufunda. Ayi. Kodwa yibo abantu namhlanje who turn the world inside up. Yibo namhlanje esikwazi namhlanje ukuthi sibe ne radio pulpit namhlanje. Ngani ngoba lishinyela izwi bona ababe qale balihambisa kubantu abathile namhlanje silalela i radio pulpit ngabantu labo abahamba bayokwenza into abayi 12 kuphela namhlanje siyakhona ukumaza uNkulunkulu ngenxa yokuthi abayi 12 kuphela uNkulunkulu azange adinge bonke abantu kodwa wadinga nje abantu abayi 12 nje ukuthi uNkulunkulu enze umsebenzi manje ekseni kwanamhlanje njengoba ngisho ukuthi izwi likaNkulunkulu lithi little things matter siyafunda lapha kuncwadi kaJudges chapter 6 sizofunda lapha ku chapter 6 of Judges sifunde from verse 11 unto 16 lithi leli lizwi from 11 to 16 lithi the angel of the Lord came and sat down under an oak in Ophrah that belonged to Joash the Abikrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, you mighty warrior." But Sir Gideon replied, "If the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all the wonders that our fathers told us about when they said, 'Did not the Lord bring us up out of Egypt?' But now the Lord has abandoned us and put us into the hand of Midian." The Lord, in verse 14, the Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian. Am I not sending you?" But the Lord Gideon asked, "How can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in the family." The Lord answered, "I will be with you, and you will strike down all the Midians together." Manje ekuseni kwanamhlanje, uNkulunkulu uthi kuwe, uNkulunkulu uthi kimi, uNkulunkulu uthi kithi sonke, little things matter. Whatever oyenzayo, ubona ukuthi ayibonakali, kodwa uNkulunkulu uyayibona. Qhubeka wenze namandla nyana omancane onawo sebenza ngayo uthi uNkulunkulu uhamba ngalo umandla wenze lento uNkulunkulu akuthuma yona. May God richly bless us this morning ngegama lika Jesu wase Nazareth. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.